SBS Radio.
E iwa tausanga maleono masina, ile fale pui pui ile faasalanga o se tangata ile tau faasese mai a faatino ina ti uche matonga fitinga faafomai, e ui ele aisona faailonga faafomai. O Rafaela Di Paolo o se sitiseni au se talia ma Italia, maana ia faasese ina tangata o ia o se fomai faapitoa i tonga fitinga o maitanga o tina, se gynecologist, maana ia faya ni tonga fitinga, e au fiai ma ni tonga fitinga tipi tipi, ma ia tāpā pili mai ulungali ima leitu pa o tina matamaitai, ile faitau se lau wafe tala. E lua aso o lau le fai unga le famasino le afionga ia Judge Bill Stewart, ma ia tā ua ele ngata ile tau faavalea, ai le i faalia e Rafaela Di Paolo, sona salamo ila na soli tu la fono.
SBS.
This is SBS Radio.
At the end of the day, you are a base charlatan who has no insight and no remorse, but perhaps much self-pity.
Le fionga le famasino, Judge Bill Stewart. O Rafaela Di Paolo ua ono se fulmaletasi tausanga lona matua, ma na amatai Italia i le afe iwa se lau iwa se fulula na taufaa se se. Ina ua ia maua i se awalanga oi, masoli tu la fono, ni faailunga faafo mai ito mai faapitoa, le obstetrician ma se gynecologist. Ina ua fo'i mai i au se talia nei, e ova i le se fulu tausanga o faiala na pisi nisi o se fōma i tō mai whaapitoa. I awala e mauai se te maitai i le maitanga po le maitō se i tulou, se fertility specialist, ma e ova i le tai tolu se lau valu se fulu wafe tā lana i a tāpā mai ununga lii, o lo onaunau e maua se whānau. O se whainga na matua mā losi i ai finangalo whaalia ma le manatu o le whamasino ia Bill Stewart.
This was a long-term and determined fraud. You exploited their vulnerability. You did it constantly. You did it without regard for the effects upon these women and men.
Le fionga le whamasino ia Bill Stewart. I le au maiola na wha ai unga, na sa anua fo i le whamasino ia a fianga o i lātou na tili i a Rafaela Di Paolo mō se fesoswani i le manatu o se fōmai moni na onga whaafomai i se a onga whaafomai a se universite aloa ia.
You encouraged false hope. You wrongfully touched them and penetrated their bodies, scarring all of them and some perhaps for life.
E ono tausanga, ma le ono masina e se tau ona tuli i le whasalanga o Rafaela Di Paolo, ona mawhaile ona maangalo i le palola pe a talia.
sbs.com.au